gada Allah tagi duniyaru duubi duddi njawti himbe kewi hakke Allah wi'i mi warambe be fu ngam be kewi kalludum e wodi neddo goto tokkudo Allah inde makko Nuhu Allah wi'i Nuhu yahu halan himbe bi'abe mi torambe gonga kalanabe mi mabban duniyaru ndu fu e ndiyam ngam kalludum mabbe bi'abe be tuuba be acca kalludum mabbe den Allah halani annabi Nuhu jeha lana makka ngada wuro mango e cuudi duddi ngadirango ledde gango wa ngabugo do ndiyam wakati ndiyam mawdan dan wari awawa nattugo an e wuro maada gam kisa nombo annabi Nuhu fuddi sehirgo lana mum wakati hubo e mo halana himbe wi'abe ndiyam mawdan don wara sai himbe ngadi ka jalugo mum sai be ngadi ka tokkugo lawol mabbe kallungul be cali tubugo wakkati ndiyam wari Allah wi'i annabi Nuhu kawra yimbe wuro ma ibisaji diddidi ko ngele dow leñol mudum natta to dammugal nder lana ma e yimbe ma e bisaji di kawruda kai nane olkongo jawdi ndin wadata den Allah mabbi dambugal den ndiyam wari sha himbe ben jalube mo be ngari be piya dambugal o mabbi tan be jawdo jawdo be nati der lana amma Nuhu jabbi wi'i on cakitike Allah e hore mabbi dambugal ndiyam mabbi duniyaru fu himbe fu may der ndiyam amma Nuhu e yimbe mum e kisi gay be der lana to non dum wai faajo ni yimbe dubbe e tokka lawol hakke e be gujja e be pewa e be bara hore be tokki goddum fere be tokkai Allah be cali tokkugo Yesu Almasihu e be jeena e be ngada maganiji di mboda e be gima gimi di mboda goddum be wodi fere kalludum dum be ngadata hakkeji mabbe cendibe e Allah amma Allah e noddabe be garato mum be keba kisnda Allah no cenido e mo salo lawol kallungul o waranan en seri'a gan kude den nyalane go dum wadan seri'a burka ndiyan dan dan Nuhu maunugo ben tokkube ngada hakkeji mubben be nata der wuro hite amma Allah yidi en o yida o yara en ton gam majjo non Allah famdini hore mum warti neddo o wari o jodi der duniyaru dun himbe bimo Yesu Almasihu bi Allah to kokko yonki makko o hoji hakkeji meden o mabbiti dammugal gam gartan to Allah Nuhu e yimbe mum e nati der lana be kisi non ambo e wori lawol gotol ngol kisirta tawari to Yesu Almasihu tawa o han himbe bembe denno calibe nan go hala Allah diga to annabi Nuhu dala lawol ma kallungol tokka Yesu Almasihu kala namo hakkeji mada torodamo yafuye kanko bo o yafete den tokkamo baade tawadi non ahisan daga wuro hite gada maide mada.